abasinza lubale n'abasinza katonda tetukunonya wekwesewa kera bweru nkunonya siba bweru nkunonya sula bweru nkunonya wekwesewa kera bweru nkunonya siba bweru nkunonya kumdalachi habakulina bakuachi fabatakulabanga ko twazagwachi sente sente ndi mwiri byo mutufu sinyoma mirimo naye sikulaba mbutufu nkola guno naguli naye ne sinema ndabira mu kituli nze muganda koze kuwa sikali siri musilamu nayo kulya matali neza situdio nsindise kigali njagala kuwa stana ngenga kamili kera bweru nkunonya siba bweru nkunonya sula bweru nkunonya wekwesewa kera bweru nkunonya siba bweru nkunonya sula bweru nkunonya wekwesewa buli kimu nkikoze kutunda manda boda ngivuze tembe yeza na yerombuze sente donde tamize somera yangambye kalwasta gwe sikusobola ezo mwezo kuje ezo tozisasula wachiri nundira wenkokeze nyama kotoba n'amajabo ino tobisobola n'obusekise bubate bukumatira oli omukazi yanzulira nevumanyo ne bano abaswalaga
sente
ab'emukono bakunonya
sente
ab'empigi tukunonya
sente
masaka bakunonya
sente
neruwero bakunonya
sente
wononeksa kunonya
sente
yakunonya
sente
I see melody yakunonya
sente
nange bobje nkunonya
sente
kera bweru nkunonya
sente
siba bweru nkunonya
sente
sula bweru nkunonya wekwesewa
sente
kera bweru nkunonya
sente
siba bweru nkunonya
sente
sula bweru nkunonya wekwesewa
abasiza rubare abasiza katonda sente tukunonya wekwesewa.